exclusive from Zambian music side. Yes. Why yes, so
Mr. Rewind, yeah.
What's a kamba pali swagi? Dava is setting up in a swagi. Yeah. Udu yati nape na zimaya zibamba se kananya mata babala. Aliense abala chile pule. Aliense abala chile pule.
Waeso, J.O.B. ya blah. Ise kwa tufina chinja pash panda. Azmai anambo vala mapanda. Blender, amangena mumasanda. Vomo vala crop top pokulisa chikanda. Na mukanjo ili pinky. Skate ni 1 meter siriti. Jacking yeve ione kaniti. Vomo faka polegging ione karipti. Ya, kuchechi bavala mamini. Asika anachoma mumabikini. Baka samba bavala masai klini. Nofaka potopu maslay queeni. Vitenge mamangila mumsana. Ufuno langiza mafiga bakashana. Real palm shoti muntu wanga. Top jini pamwamba ni shiba zipanga.
Usakamba pali swagi. Ndawa iseti napena kuswagi. Yeah. Udu yati napena zimaya zibamba sekana nyamata bavala. Aliense abala chile pule.
Dress yone kangati palm short. Piti koti vana ipanga che ripped. Siketi, kumosi na jacket. Binambo one kangati ni mavesti. Ya, bazmaya wa. Dressing vare tako nioka wawa. Ha, bitambara ndia wapanga che vitenge. Bose vione ka mune mbe nembe. Ya, na mapedo vana juwa. Bene siba ziba swagi bazapua. Bagai, banambo vala na ma leggings. Swagi na tumabagi, toma babies. Ngane fishnet vai vala yeka. Bea bag breso dayoneka. He, ni type na pelako. Swagi ye ukaribe kuona po. Kwa mandevo
swagi, dawa iseti na pena kuswagi. Yeah, udu ya tina pena zimaya ziba mwase kananya mata babala. Aliense ya bala chile pule. Aliense ya bala chile pule.
Damn, I love this tune.
Yes. Why is it? Jamulon quite sad.
Tom C on it.
With the lost.
One touch. Music.
Mandev seed, I see ya.
It's the real on the beat.
Why is it, brothers?
Exclusive to Zonefly Entertainment Music.
Yeah. Mr. Real Beats. As be at sana
Entry guys win Zambian Music Side.com.